Running through my veins, naweza kuandika kitabu if you let me explain. Nasikia una haters, heard what they saying. Achana na ex, he don't want you again. Boy, mama na enjoy. Kama niko moto na vitaka miss boy. Walking in the tears, I'm a danga miss toy. And I only care for you, nifanya toy. Homie, don't play me, ucha niko see me. Usinifanane na lokuja kapotea me. Taka tugandane na squatch if you dare me. Right in your future, don't compare me to this nigga.
Hila wenda mi ujenje wa sungura. Hila wenda mi nina taka zitu fike mario. Mende yata kama unasario. Natu kumbane na isofario. Tushika mani kwa kila halio. Acha wako wana kama mario. You the one I got you know. Nasta mani hasilani baka paradiso. Hila wenda
I ain't kidding girl. So greedy, really want your love, baby girl, I'm so greedy. And no kidding, you kick a mother to kuchini. Aridinu kyo na kimini, no na hadi bikini. Waka wengi ila wendo ku juice guy. Nenda rest ili mama uje too fried. Chonde mama sini zimi kama two glides. You never met another guy, niko too nice. Hacha kufanya Mrs. Coney, don't you worry. Never gonna leave you lonely, girl. Hacha wabani siya tu woni, check your bone. Ushindi wana wish to down it, girl.
Hila wenda mi ujenje wa sungura. Hila wenda mi nime taka zitu fike mario. Mende yata kama unasario. Natu kumbane na isofario. Tushika mani kwa kila halio. Acha wako wana kama mario. You the one I got you know. Nasta mani hasilani mpaka paradiso.
Hila wenda mi bego nani what you like her. Gas lighter, I'ma take you anywhere, stock shider. Hope I go in, I'ma dunk a genie cider. Minim toto kiss around with Diana Shider. Outsider, Wango fighter. You know them with Fungasha, my bomb Al Qaeda. Pose on a Naza, my pico pico naina. Pose ko pose, my mona rimpos naina. Yeah, no many kamata. When the wako matata, kosi yako ina waka, madini. Nah, kyo no navo kikata. Kata kata kikata, kata kata mpaka. Pachini.
Hila wenda mi ujenje wa sungura. Hila wenda mi nina taka zitu fike mario. Mende yata kama unasario. Natu kumbane na isofario. Tushika mani kwa kila halio. Acha wako wana kama mario. You the one I got you know. Nasta mani hasilani mpaka paradiso.
But you know, you gotta dedicate to somebody. And make sure you dedicate to somebody, man. B1 goes out.